the boy call me number one.
It's good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unatazama na nana ni taxi, taxi, ajabu umuori. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo, machozi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single, moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko makamari. You better go, baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Harina mizi kuwa single.
Una kichwa cha nyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea.
Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko makamari. You better go,
baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Harina misi kuwa single.
It's gonna the boy call me number one. Yeah, call him music worldwide.
Exclusive from SureLoaded.com.